ebisere ebimu mpulire enaku ku mutima nendowooza amabuje ku nguudo lwaki gabonaabona kimulimu lwetuula omwana nefumitiriza enaku nenkwata nga bwe ndowooza engeri bamulekwa ku street ensi webafunza enyonta n'enjala bweruma nga basabiriza akawaddeyo ekikumi oyo abamuzirakisa mulimu abamusamba ne babuvuma obutaba na mpisa okusaba ekikumi embeera yebeemuwaliriza balinako abasadde naye tebamanyi walumbe gyababuliza obambye empewo n'enkuba n'ekubira ku mbalaza musawo yakkwe ne bagobaganya ng'abagoba enfunza kweteebereza ng'ogwensi bwezunza musujja gwa maleriya ngwabakwatidde mu eriya kubula asala kuba tewaba afaayo kuba wa keya keri we bajasipulini kololo kwine banado awo embeera n'eyongera obanyigira ku nguudo ne lwaki bamulekwa babonaabonera ku nguudo lwaki bamulekwa lwaki bo be batalina kyakulya lwaki bo be batalina we basula lwaki amabuje gabonaabona bwe gatyo tuveeyo fenna fenna tulwanise situation eno lwaki bamulekwa ddala mazima bo be babonaabona mu nsi eno obudde bw'ekiro banoonya we banaasula abafata ku mbalaza abalala mu myala langidi bazivaako beebiika bufeera bwewesunangako ng'oyinawo osase kalotera kyokka bano bagisiiba ne basula n'enjala bamulekwa ensi yabakubadde engwala akusaba ekikumi nga temuli byakuswala batuula ku sitwiti ne beetegereza embeera abana ba Kampala terina gye batwala olumu ne bejjusa lwaki bo baabazaala anti buli lujja emikisa gyabwe gyeyongera kweggala beekyawo obulamu bwabwe balinga bayeekera embeera yabasobera ewakane mu kibira tebalina kyakulya malusi ge basiibirira obuziina zenkoye bubambi tebukyayambala z'olumu ndowoozo oba katonda yabeerabira lwaki bamulekwa lwaki bo be batalina kyakulya lwaki bo be batalina we basula lwaki amabuje gabonaabona bwe gatyo tuveeyo fenna fenna tulwanise situation eno lwaki bamulekwa ddala mazima bo be babonaabona mu nsi bamulekwa ku sitwiti babakazaako n'amasikini kakutiya w'abanja baddukira mu dasitibiini ensi abafunza balinga ekisambi mu kasikini kini obagwako kunnamira embeera ojawo mu tawuni nga buli omu atunda kibijigiri ng'alumbiddwa koni kyokka poliisi webagwako ebagamba lala kini ku bukongovule ku mavivi kwe kuba batuni ne batikkirawo kabangali kaga mu prisoni ani anaabajjawo nga bali bali mu gulabala wa sitaani kyetegeeza abazadde babafaako tebakyalina pulaani okwasa olinga mulaifu yaabwe yafuuka ringitoni ebizibu ku sitwiti bawujjanga mpewo ya fani emmere balya kasasiro nga ebaloota amakuloni ensi gye bazaalibwamu mwe babayigira ebisiraani school fees zaabula tebafunye naku education twegagire wamu tulwanise eno situation lwaki bo bamulekwa nabo baagala okubeera kwogakwo baganze obanga oyakuliranye lwaki bo
www.mp3ugandanmusic.com